bigendo bitumaramu twerabide yatutonda byose bitumaramu twerabide yatutonda
tutunulide bugagaboka yatutonda tumwerabide tuwaza kimu gavumenti tuyambe nayenge yatutonda buli kimu akisobola n'obugagga yagaba buli kimu yakikola
bintu byose no bitumalamu twerabidde eyatutonda byose bitumalamu twerabidde eyatutonda
abantu batabanawe okuba obulungi o mama abantu batadaka banawe bafuna obugagga o mama nayenge yatutonda buli kimu akisobola n'obugagga yagaba buli kimu yakikola
bintu byose no bitumalamu twerabidde eyatutonda byose bitumalamu twerabidde eyatutonda
twerabidde ufe twerabidde naye nga mbasaba tukyuke tusinze katonda yatutonda naye nga mbasaba tukyuke tusinze katonda omutuufu eyatonda agayanja eyatonda mmere gyolya eyatonda gulu n'ensi eyatonda buli kimu ekyo kyolaba